DutchImSafi.com.
It's the kids, baby.
What's it?
Zombie, yeah. We zombie, we. What a kuroga. Sasaba ya usiku, dona nita nije kwako. Ila siku mzima siku, sijaona simu yako.
Eti nije tuonge, unafaa masiara. Unanyona mikenge, unanyona mimi para.
Sieni wanangu, sieni.
Makali kutoka kwa DutchImSafi.com.